Man, I'm so high. Yeah, yo.
Seven kubia mbili andiku bad. Mazina mwambia stereo ya bad. Waniko mkono tusa kubad. Visinile wa mufabali kubad. Seven kubia mbili andiku bad. Mazina mwambia stereo ya bad. Waniko mkono tusa kubad. Visinile wa mufabali kubad. Bad. Mazina gaba wangu. If I showed you can try wabatoli mwavu. Tewe tanga gasa suya. Wagazina mumpola wena woya galina. Ate wabite kamanya malala. You may even fall down ate no swala. Tukulimba gatu semu charu. Haba gazina basinga baina malo. Gamba walai jamba ninjo geza mwetima na low. You can dance to my tune so you can feel me the more eh.
If you want a piece, better try this dance.
Sebi nkubia mbria ndiku bad. Mazina mwapia stereo ya bad. Waniko mkono tusa kubad. Visinile wa mufabali kubad. Sebi nkubia mbria ndiku bad. Mazina mwapia stereo ya bad. Waniko mkono tusa kubad. Visinile wa mufabali kubad. Bad. 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 Situ debati, gali zito wanzendi kukavati. Abanda baba mpita bisati. Mama kona kona fetuli deji.
Ogambe chibwe
DJ kusegule. Wayo yampeko kubia mdegule. Waina manyo wakubia kerele. Mana kona kona matutuli stead. Ebati ya zondo.
Zondo.
Tugenda Toronto.
Toronto.
Pozituli Uganda. Fetuli kubati. Bad.
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 Bad. Bad.
Bad.
Bad. Bad.
Bad.
Bad.
Bad.
Bad.
Bad.
Bad. Seven kubia mbili andiku bad.
Bad.
Mazina mwapia stereo ya bad. Waniko mkono tusa kubad. Visinile wa mufabali kubad. Ebatiria zondo. Pozituli Uganda. Fetuli kubati.